You're listening to Love Untold Podcast.
Shalom, brothers and sisters. Karibuni sana. This is Love Untold Podcast. Maitwa Robin. Sipo peke yangu, nipo na my good friend
Ruth. Hi.
Hello. By the way, Ruth. Last week we had a very nice topic. Kasa kabla tujaingia kwenye hiyo last week's topic, nataka watu kabla hajasikiza topic ya leo apate reflection ya kile ambacho kimepita, lakini nataka tuwakumbushe watu. Unajua sometimes kuna mtu anataka kushare na rafiki alafu hajui namna gani anaweza kashare some zile zinaitwa link kumpatia rafiki mpendwa.
Okay, tuna social platforms. Instagram ndo mpango mzima. Ukiingia Instagram Love and Told Podcast utaweza kuiona page yetu ambayo kwenye bio pale tumekurahisishia pana link tree ambayo itakupa links za platform zote, yani Audiomack, Apple, Google Podcast, Anchor FM, Evo. Yani zote ziko pale. So all you can do is unaingia pale, unaitap ile link. Ukiingia kwenye link unaangalia application gani unayo. Kama unatumia Apple, then Apple Podcast will work for you. Lakini kama pia unatumia Android, kuna nyingi options, ziko nyingi kwa wote. Unaweza ukatumia Audiomack, unaweza ukatumia Google Podcast, haihitaji hata uwe una application. Just follow the link, unasikiliza pale na unazikuta episodes nyingine zote ambazo zilizopita hapo awali. So unakuwa updated, alafu unaendelea kutoka pale. Lakini ukipata imekubariki, imekuponya, whatever it is, tunajua sisi tunamwongelea Yesu Kristo in all that we do. Kwa kuna namna najua tu episode itakuuplift, itakutia moyo. So na wewe, ili sisi ututie moyo kwenye hii kazi tunayoifanya, unaweza uka pay it forward. Maana paying it forward manake you share it with another person ili naye ikafanya ile kazi iliyokufanyia wewe. Sisi ni wainjilisti bwana. Au sio kama unji?
Kabisa.
So yeah, last time tulikuwa tuna discuss kuhusu God being Alpha and Omega in our daily decisions of life. Yani katika maamuzi yote tunayofanya katika maisha yetu, tuzingatie kikubwa kwamba Mungu yeye anatakiwa kuwa mwanzo na Mungu yeye anatakiwa kuwa mwisho. Sasa mwishoni wa podcast kaka Robin aliingizia kamada pale kwamba oh bwana, hata kwenye mahusiano unajua mambo ya bili tatu, basi na nyie mkaidaka hiyo, nakwambia wiki nzima imekuwa na kweli jamani, mahusiano yamekuwa ni tabu. Tulizungumzia huko bwana anakuaje Alpha na Omega. Basi tukasema aina shida, we are here for it. Na sisi tunaongea, sio kwamba tunajua sana, ndio maana tumewaambia kwenye comment sections, make sure unatuachia DMs, unatuachia WhatsApp, yani whatever you can do. Kama ni voice note tunaziweka hapa live, watu watasikia maoni ambayo mnayo ya kusema. So mimi nimeshasema sana in the introduction, lakini ngoja nikampika Kamwinji yeye aliye introduce hii mada. Nimeona kama leo nime sound kama presenter hivi, sijajua, lakini ninaona kama kwa mbali kaka si una nini cha kusema, lakini nakukaribisha kwa ajili ya mada ya leo.
Ah, tayari umetisha. Okay, wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia Mungu kuwa Alpha and Omega kwenye maisha yetu kama Wakristo. Na tulizungumzia vitu vingi. Lakini kikubwa niligusia tu, ndo hiki ambacho tunakizungumza leo. Unajua nilikuja kugundua ndoa nyingi za vijana, sisi vijana. Kuna wenzetu ambao wameoa tu tuseme Jumamosi iliyopita. Kuna wenzetu wengine wameoa
au wameolewa.
Of course wengine wameolewa juzi tu au wameolewa jana, let's say jana ilikuwa Jumamosi, of course.
Hatari.
Lakini unakuta ndoa hizi zimekuwa huwa as last long, hazichukui muda mrefu. Okay, kuna ndoa tutakuwa tumeenda mbali. Vijana wengi ni wachache ambao anataka kuoa, akatangaza leo kesho kushuru, labda tuseme amekutana na mtu jana, ni wachache ambao wataoana kesho kutu yake.
Ni kweli kaka, ndio maana siku hizi hata mahusiano yakifika mwezi mmoja tunafanya anniversary.
Kwa mambo yamekuwa
mambo yamekuwa tight, miezi sita tunafanya sherehe mpaka mwaka.
So tukasema vijana wengi huwa mwanzo wa mahusiano, sio ni kwa sababu vitu vinakuaga super nice, huwa Mungu anakuaga yuko kwenye story kabisa.
Very true.
Muona. Kwa hiyo yani Mungu anakuwa sio Alpha.
Yeah.
Kwenye mahusiano yetu. Na ikifika sasa tunaanza kupitia zile tight moments, shida na taabu na dhiki zile zinaanza kuwa ni nyingi, yule mtu amebadilika sasa, sio Robi tena. Unaelewa?
Amebadilika sana.
Behaviors zimebadilika, ndo moments ambazo huwa tunamkumbuka Mungu. Leo moja kati ya comments ambazo nilizipata kutoka kwenye kurasa za Instagram kutoka kwa dada Veronica anaitwa wana moja kati ya wasikilizaji wazuri sana
wa Love and Talk podcast. Yeah, shout out to Veronica.
Yeah, Veronica akasema kwamba kuna kitu ya shake notice. Watu wengi hata zile zawadi ambazo huwa zinatolewa kwa kwenye masherehe. People don't skip God first kwenye zile zawadi. Watu wanafunguaga tu. Lakini pia kuna mtumishi mmoja shake toa Simon akasema kwamba mara nyingi watu huwa wanapitishiaga vitu vingi sana kwa njia zile zawadi ambazo huwa zinatolewa. Huko mbali nilikuwa natoa tu comment ya Veronica. Lakini the kitu ambacho Veronica alikuwa anataka kiconnect ni kwamba vijana wengi huwa tunamsahau Mungu kwenye mahusiano yetu. Yaani lazima Mungu awe wa kwanza, hata kama ndo kwanza mmeanza mahusiano at the beginning kwenye courtship. God has to be there kwenye kumshirikisha kila mpango ambao unataka kumshirikisha.
I think it's one thing ambacho ni kibaya kwetu sisi wanadamu. Kwamba when it comes to our desires kwenye matakwa yetu, God is the least of the things we'll think of involving. Yani inapokuja kwenye maswala ambayo sisi tunatamani, matamanio yetu sisi kama wanadamu, mara nyingi Mungu anakuwa ni kitu cha mwisho tunaweza tukakifikiria kukihusisha na yale matakwa ambayo tunataka sisi. Nataka kuongelea kwenye specifically kwenye mahusiano. Mahusiano bwana, mahusiano ya kimapenzi, ya uchumba, ya kuelekea kwenye ndoa, mara nyingi kama si mara zote, kama si mara nyingi zaidi, watu wengi tumeichukulia kama birthright. As long as wewe ulizaliwa, uko hapa duniani, unatakiwa at a certain time, at a certain age, uwe umeolewa, una watoto, uwe umeoa, uwe una nyumba, uwe una... Yani, kuna vile vitu ambavyo tumemwekea Mungu kwamba ni lazima niwe navyo. So if we think it's a right, we don't feel like there is a chance kumshirikisha Mungu kwenye hilo swala, kwa sababu tunadhani ya kwamba ni haki yetu kupata. So hata tukimwendeaga Mungu tunaendaga kwenye namna ya malalamiko. Yaani hatutakagi ku discuss na Mungu. Mungu anasema nini ndani ya hii miaka mitano? Labda niache kwanza masuala ya kuolewa, niingie kwenye uinjilisti, nilitangaze neno vizuri ili baadaye pale tunaona kwani siwezi nikaolewa kwanza, alafu ndo niitangaze vizuri kwenye mkesha utaenda. Kwenye zile kazi ngumu za kutangaza injili utaweza kwenda na majukumu ya familia? And I think this is one of the areas where ambayo tunaona kabisa ni haki yetu, na ndio maana wengi sana tunamchukia Mungu hapa. Mungu mbona mimi siolewi? Mungu mbona mimi sipati mume? Mungu mbona mimi sipati watoto? Mimi Mungu sipati, because we feel like tuna haki nayo. Yani Mungu hawezi kuintervene at all kwenye hilo eneo. Yani hana say over that area. Lakini sasa pale tunapoona tumepitia changamoto, tumevurunda, tumejikwaa, nose bleeding, pua huko, that is when tunasema hivi, Mungu mimi kweli ulishindwa kuninusuru mimi na haya yote? Yani wewe ulikuwepo wapi mpaka mimi nafanywa hivi nafanywa vile? Lakini tunasahau kabisa, umeandika kwenye caption leo, yule blaza mwenye hari ya nyeusi alivyokuja na kuwa na maua kila siku analeta na order za KFC zinakuja mlangoni, I did not think of asking God, is this the man that is right with the purpose that you have given me in this life? Because marriage is to glorify God. It's the union is to glorify God. Yani lengo la ndoa ni Mungu ajidhihirishe kwenye hicho kitu ili wanadamu wazidi kumtukuza yeye. Sasa kama si hivyo, waga tunakumbuka kwamba kinaweza kikawa ndo chanzo cha distraction na ile purpose ambayo kila mtu Mungu amempa.
Kwa sababu mtu akiwaza wewe niache flowers, niache
outings. You are rotana, mimi ningejulia wapi? Huyu kijana amekuja hata miezi mitatu hatuna. Hoteli mbalimbali Grand Melia mimi ndo ya kwangu. Umeona? At that particular point.
Dada unazijua?
Niko social media. Niko duniani. Kwani naishi Mars? Karobin, mwinji tulia. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kutoa somo. Ukitaka kwanza kunichunguza. So like mara nyingi when it comes to our desires, God anakaa pembeni because we feel like this is our thing, this is mine, I have to get it. God, I have to get this man, he's so good, ana pesa, yuko vizuri, ana nini. Pale ambapo utakapogundua kwamba yeye he's into a cult maybe, au laba ana uhuni wa namna gani, au laba si hata mkristo, au laba sijui ni nini, ndio hapo tunaporudi na magoti na makamasi, Mungu ungeniepushia mimi, lakini mbona ilikuwa hivi, mbona ilikuwa hivi. Kumbe God was never alpha in that relationship, and I'm speaking kwa upande wa wanawake, lakini hii hata kwa wanaume pia ipo. Utamuona mdada just because ana maumbile mazuri,
mweupe,
any whatever the case is, utasema huyu to go, yani huyu lazima awe mzuri, haina hata haja ya kusema nimuulize Mungu, bwana huyu ni mzuri, mimi nimemkubalia, mimi nitampata wapi tena binti kama huyu mzuri mrembo hivi anavutia, kwa nini nianze kusema tuulizane na Mungu, Mungu aseme hapana, hapana bwana, huyu mimi naona ni sahihi kabisa, kama isingekuwa sahihi bwana asingemweka njiani pangu. Without knowing kwamba there is certain anointing unayo, the moment you get into that relationship, hutaweza kutimiza kile Mungu ambacho amekipanga wewe utimize kwenye maisha.
Hapo hapo umeongea kitu kizuri. Nilikuwa nataka niseme hivi. Kuna mtu mwingine anaweza akasema, "Ah, kwenye mnasema kwamba tuje makanisani ndo kuna au wadada ambao no, the point is yani mahusiano yote ambayo utaanzisha popote, iwe kanisani, uwe huko nje umemkuta, uwe umemkuta kazini, uwe umemkuta Kariakoo, uwe umemkuta gerezani, uwe umemkuta gerezani, na maanisha sio gerezani jela, na maanisha gerezani Kariakoo, uwe umemkuta Sinza, uwe umemkuta popote pale, God has to be the first, kwamba okay God, naingia into this relationship, is it the right path,
ombe discernment, the Holy Spirit uaga anaonyesha na uaga anatu, yani Mungu bwana ni mwaminifu sana, hata kuonyesha, hata kuambia, hata kuongoza, because ukimshirikisha yeye kwanza, he will sure reveal himself to you. Atakwambia kwa namna yoyote, mwanangu hapa sio. Either we mwenyewe kiburi ukiuke, lakini tayari Mungu alisha kuonyesha. Au hivyo, so the first thing nilicho kiongelea ni kwamba tuna take the desires of our heart kuwa our birthright. What if God is saying with this 7 years, nahitaji wewe uwe ni muombaji wa kubeba mzigo kwa ajili ya kuombea vijana wa taifa lako. I don't need you to be concentrating on anything else. There is anointing in you that when you kneel and pray, taifa litapona. What if it's you? Huu mgogoro wa wa bandari. Anyway, ninachokisema ni kwamba lazima umconsult Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayeweza kukupa kitu sahihi kuliko kile ambacho nadhani wewe ni sahihi kwako, because God sees it all and knows it all.
Ninataka niwape watu shuhuda mmoja, nishie kusikia.
Ushie kusikia wewe?
Sio wa kwangu, ni shuhuda wa wanandoa, of course. Huyo mama aliolewa at first. Alipoolewa anasema kwamba alikuwa ajitolee mwenyewe ushuhuda. Aliolewa na mtumishi wa Mungu, lakini yeye ndo alikuwa obstacle kwa mtumishi kuto kufanya huduma. Unaelewa? Yani anasema she was an obstacle, kwa sababu alikuwa mtumishi, sometimes anapata seminars za usiku, anaenda kufundisha kwenye makanisa vijana, something kama hivyo. Yeye ndo alikuwa obstruction, anamwambia haiwezekani kwa unaenda huko siku, you go, you preach and preach and preach. Baadaye alipata neema, anasema akawa anaomba sana, she was praying, na Mungu akamwambia, Mungu anasema Roho Mtakatifu alimchana live, akamwambia wewe ndio obstruction kwenye mimi wako kuendelea kufanya huduma ya Mungu, so you choose to you step out or you let the man do the God's work in peace.
A very nice example, brother.
See?
Na sio wote, of course, ni watumishi wa madhabahuni. Watumishi wako everywhere. Mwingine ni mtumishi kwenye umbo la daktari. Mwingine ni mtumishi kwenye eneo la serikali. Mwingine ni mtumishi eneo fulani kwenye jamii. Mwingine ni mtumishi somewhere, somehow. You are carrying Jesus to that area. Lakini because you are in the wrong relationship. Jamani, tuuseme uongo, tuseme ukweli. Mahusiano, they take so much of us. They take so much of us. Yani kuna namna sisi, tena mimi naweza nikajiongelea sisi wanawake. Yaani boyfriend anakuwa ni sehemu ya kwanza kabla ya mama, kabla ya baba. We. Boyfriend ni boyfriend jamani. Haya. Wrong boyfriend. Atakupeleka njia ambayo sio. Wrong mahusiano. Kwa sababu tu hukumshirikisha Mungu. And sometimes hawa watu wanajivikaga ngozi ya kondoo. Of course, you'll never know, but with the Holy Spirit ukimshirikisha Mungu katika roho na kweli ya kuomba, Mi najua kwa nini vijana wengi watupendi kumshirikisha Mungu when it comes to relationship. Kwa sababu huwa tunacover sin in the name of relationship. Most of the times, si mahusiano ya kwamba tunasema ya kuelekea huko ambapo safari inataka kuelekea, Bwana akibariki, basi iwe heri ikawe hivi. Sisi tuna compromisation nyingi sana when it comes to relationships. Kwa hiyo ndo maana hata kumshirikisha Mungu kwanza unaona kama unafiki fulani hivi. Kwa sababu unajua sasa nimshirikisha Mungu nini wakati mimi najua niko hapa good time not a long time. Nifanye hivi, nifanye vile, nifanye vile, nifanye vile. Until sasa yanapokuwa mambo sio ndio. Unaanza kuona kama unaanza kulalamika kana kwamba Mungu amekuacha. Kana kwamba Mungu hajakuona. I have stories bro, I have stories. Watu wanakuambia Lisa mimi nilitembea na mume wa mtu knowingly kwamba alikuwa ni mume wa mtu. Amenipatia ukimwi. Mungu kaniacha. Mungu mimi hajaniokoa. Kwa nini asingeninusuru kwenye lile? Kwa nini asingeniokoa kwenye lile? Unaanza kujiuliza. At first. So kuna hiyo kujichukulia haki. Lakini kuna hiyo we cover sin by calling it a relationship. So we think we cannot involve God in sin. So tunamwacha huko. Tunaamua na akili zetu na God is God of free will. Haamuli mtu. Aliamuliaga tu Adam mke. Baada ya hapo ali resign. Hakutaka hiyo mambo. Everyone chooses on his own, but God gives guidance and one to the Holy Spirit. Mimi nikikuona hii Karobi naweza kusema kaka mwema, kaka kijana wa Yesu hivi na hivi na hivi, lakini God sees you at 10-30 years from now. So if there is something that somewhere somehow you're going to be a stagnation to what God has put in my life, God ataniambia kabisa, Robi usimuone kwamba eti ni mtumishi huyu. Hapana mwanangu, sio fungu lako. Au labda inaweza sio hivyo akaniambia kwamba wewe Lisa huyu kijana hapana anakuepusha wewe sio mimi. Kwa kutii kwangu wewe hapo utaenda kutimiza ile assignment. Because most of the time tunadhani God's no is always something inayotuambia sisi kwamba hatuwezi. Sometimes it's to protect the other person. Kuna story moja mtumishi alitufundisha kuhusu yule mwanamke ambaye aliingia kwenye ndoa na mume wake akafariki mapema sana, akawa muombaji sana 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 wa kuombea ujio wa Kristo kuja duniani. Mke wake alikufa, mume wake alikufa akiwa young and most people walimtusi na kumtukana na kwamba yeye alikuwa ni unajua mwenye laana kwa sababu kwa nini mume wake afariki akiwa mdogo. But God, sometimes when you carry one of his assignments, he takes everything away for you to concentrate now on that mission that he has for you. Ko kelele za watu kukuambia hujaolewa zisikufanye ukakaa chini utulie upige magoti umuulize Mungu ni nini assignment unayo na mimi juu ya muda huu ambao mimi niko single ili niweze kuitimiza vema before it's too late. Kuliko kila siku kulalamika, mimi wenzangu kila siku nachanga, kila siku wao, mimi wananicheka, wananionaje, wananifanyaje, my dear, what are you? You should be even grateful kwamba you still have a chance to make it right with God, kukuonyesha the right partner. Most of the times hawa watu wanaoolewa, it's a sad stories utasikia over the time. Wanakwambia ningelijua, and it's too late, una watoto watatu huko kwenye familia. So hizi pressure tunazopeana za mahusiano, za nini, don't let them get into your head. Kuliko kulalamika, ni heri umuulize Mungu una mpango gani na mimi katika huu wakati ambao mimi sina mahusiano. Kama nilivyosema, mahusiano take a lot of time. Take a lot of time of you, a lot of energy from you, a lot of everything from you. This time that you are so concentrated, you are so fire in Christ, you are so ready to do whatever mission ambayo Mungu amekutuma. Kwa nini usitumie hii nafasi ya kumuliza Mungu nifanye nini? kuliko Mungu mimi, Mungu mimi. Unajua watu wanapitia mangapi wakienda mule? Zile assignment is not for the weak. And furthermore, I wish vijana tujue kwamba love is not a feeling. Love is not a feeling, love is a choice. Na kwa Mungu ni hivyo hivyo, tunachagua kumpenda Mungu kwenye hii dunia chafu kila siku. Kwamba mimi ni wa Mungu, so must I go this way? No, I choose not to. Hata kama nje inatamanisha, lakini I will not. Na mahusiano ya kawaida ya kwenye maisha ni hivyo hivyo. It's a choice. You feelings don't last.
What?
Hata Mungu sio wa hisia.
No.
Umeona? Yaani feelings are, kwa feelings zikiisha tunafanya tunarudi kwetu. Tunachagua mwingine. Na ndio maana vijana siku hizo wanajikuta kwenye marriages ambazo unajiuliza mbona sisi wazazi wetu haikuwa hivi? Kwao marriage was a choice to love that other person each and every day for the rest of their lives. Na ndio maana sisi tumewaona babu zetu na mababu zao na kina mama wako bado pamoja, lakini sisi siku hizi tunaichukulia love as a feeling. Tunaingia kwenye mahusiano hatumshirikishi Mungu kwa sababu tuko kwenye hisia. Ukiona hisia ni ngumu sana Mungu kuingia. It's either one, uwe emotional au uwe spiritual. Unaingia kwenye mahusiano unaamua kuwa emotional na Mungu naye. Yanaenda vibaya. At the end of the day, your future is ruined. Everything is ruined. Unakata tamaa. Unasema mimi bora nife. Mimi bora sijui ni nini. Although tumesema yote haya, there is still hope in Christ. Hata kama unadhani umehit rock bottom vipi, there is still hope in Christ. You can still start over with Jehovah. Mungu kwake hakuna gamda. There is no limit to God. Hata kama you are a divorcee, hata kama ulishazaa, hata kama ulishafanyaje, hata kama mahusiano mangapi umeshinda, try one more time. But this time around, make God your alpha. When you make him your alpha, utaanza naye hayo mahusiano, atakuongoza ndani ya hayo mahusiano. Hata yanapokaribia kuwa kwenye completion stage, he will be omega. Lakini hii ya kusema ya kitambaa cheupe alafu baadaye unalalamika Mungu hayupo watuoni wakati hatujai kumshirikisha in the first place, because tunajua kabisa ndani ya mioyo yetu kwamba haya mahusiano yalikuwa ni ku cover up sin, na sin baadaye inatuletea hivi na baadaye yanakuwa ni mambo magumu makubwa, and we start complaining kwamba God is not real, kwamba Yesu atupendi. Yesu anatupenda sana.
He's of much love.
Yesu anakupenda sana.
Na upendo mwingine ukitaka kujua kwamba Mungu anatupenda. Ni kwamba leo ni kama anasema okay, nataka usikie hiki kutoka kwa Love and Talk podcast and once.
Yeah. Just like that. Because hata sisi ukituuliza why we do this podcast, we are not paid. We are not even sijui nisemaje, tunapokea incentives. Furthermore, we just given more time, tunatenga muda, tunafanya, yani unajua. And it has always been like this. Mimi na mtoto mchanga, kuna muda ibidi anyonya, ibidi unakimbia, unakuja hapa, you're talking, you don't even know who you're talking to. Hujui hata nani itamfikia hii message, lakini we're just trying to unravel this love of Christ kwamba yani no matter how the world is saying this and this, lakini Jesus is also saying this and this and this. And furthermore, ni bora muamini huyu Yesu aliyeshinda mauti, aliyeshinda kifo, aliyeshinda everything, kuliko ukahamia ukawaamini hawa walimwengu ambao hata wayakwao yanawashinda. So hii iwe ni encouragement kwako. You are heartbroken, umefika mahali utaki mahusiano tena, umefika mahali umesema wewe wanaume ni heri hata ng'ombe. Umefika mahali umetamka maneno magumu, umesema you're not gonna do this anymore. We are just trying to encourage you one more time. Aliye create marriage ni Mungu. Aliye create relationship hizi kufikia hiyo lengo ni Mungu mwenyewe. So start over, lakini this time make him your alpha. I'm telling you, he's going to be your omega. Hata kama hayo mahusiano yataisha, yataisha vizuri. Hata kama hayatafikia lile kusudi, basi Mungu atakutoa vizuri.
Na kingine mtu aelewe kitu kimoja. Mungu kuwa omega kwenye mahusiano ni kwamba hata mkiwa ndani ya mahusiano ikatokea there is something haipo akiko vizuri au kuna kitu kimetokea hamjaelewana, maana yake Mungu kuwa Omega, he will be there to make sure kwamba there is settlement, sababu silikuepo mwanzo
mwisho wake pia utakuwa mzuri. Mm-hmm. Completion. Take it as a completion. Yeah. Yani hata kama ni stage nyingine, hata kama ni ongoing, growing, growth na vitu vyote, yeye ataendelea kuwepo kwa sababu alikuwepo toka mwanzo. Na hata kama mlianguka hapo mwanzo, mlianza vizuri na Bwana, lakini baadaye ikawa Bwana sio sehemu yetu. It's still, there is still a chance. God is just graceful like that. As long as ukafanya mkafanya uamuzi kweli kutoka moyoni ya kwamba Bwana ni kweli sisi hatukuanza na Mungu kabisa kabisa, lakini sasa tunataka kuanza na Mungu. Wewe amini mimi, hata urafiki wangu na Robin tulianza na Bwana. Hatukuanza na Bwana. Tulianza na Bwana. And we have seen him through so many stages of our lives. So many. Unaona, tunaona kabisa kwamba hapa Mungu ametuvusha. Hapa Mungu ametuvusha. Hapa Mungu ametuvusha kwa sababu gani? Hata urafiki wetu, God has been our alpha. So tunajua hata kwenye lolote changamoto atalimaliza. Kuwa Omega sio lazima mahusiano yaishe. Maana yake hata kama kuna changamoto ndani ya hayo mahusiano, Mungu yeye mwenyewe anaweza kuyamaliza kwa sababu mlianza naye. Kwa kila kitu kinachomalizika humo ndani kitamalizika na yeye. Kwa hiyo tumezungumza vitu vingi, sasa hatujajua kipi kitakuponya zaidi au kipi kitakushika zaidi au kipi kitakuwa ni faraja au ni chocheo la wewe kusimama upya.
Hatari.
Lakini we believe kwamba when you make him your alpha and omega, mwanzo na mwisho, utaona matunda mengi sana, si tu kwenye mahusiano haya ya ndoa ya nini, hata katika urafiki, hata katika mahusiano yoyote, sehemu yoyote. Make sure God is an alpha. Watu wengi sana siku hizi wanasema mimi na fake friends na zile quotes, stab you in the back, sijui nini na nini. Why? Kwa sababu urafiki mwingi, kwa sababu tunaonaga kama urafiki sijui uko shallow, sijui uko nini. No. Watu wengi sana maisha yanakuwa ruined because of friendship. Kwa make sure hata kama ni rafiki, hata kama umempata kanisani, mshirikishe Mungu ndani ya urafiki wako. That was all for today. Please leave out your comments. Tutafurahi sana kupata feedback zenu kama tulivyopata this feedback, na kama kuna yote ambaye anaongezea, ana point, ana lolote la kutufunza, la kutufundisha, don't hold back. Send us your voice note, tutumie message yako, tutaisoma hapa on Love and Told Podcast ili kila mtu akapate kusikiliza na kuponywa. Brother Robin, do you have anything before we close?
Kuna something someone has shared with me hapa.
Mm-hmm.
I'm trying to look for it. Sorry. Okay, so bini isome tu kwa njia ya comment. It's a comment. Comment guys, na watafutie ni wasome. Mtanda wakana.
Ndio unazungua.
Yeah, okay. Nimeipata.
Mm-hmm.
So this friend of mine anasema kwamba, brother, nimeona pic ambayo umeipost kwenye page yenu ya Love and Talk Podcast. Kizungumzia hii mada ya leo. Of course, mimi ni muhanga wa hiko ambacho mnakizungumzia leo. Mwaka juzi, if not mwaka majuzi. Okay, mwaka majuzi is like...
Ni juzi ya majuzi.
Okay. So, anasema aliingia kwenye mahusiano na aliingia kwenye mahusiano... Yani, kuna Kiswahili wakitumia, anasema aliingia kichwa bila kumshirikisha Mungu. Yaleo ni kuta kwenye mahusiano, brothers, kwambie mtu. In short, nataka niwaambie tu vijana wenzangu, unapoingia kwenye mahusiano, uwe ni mdada, uwe ni mkaka, zingatia sana kumshirikisha Mungu, kwani ukisha mshirikisha Mungu atakwambia tu hata kama unaenda kuachwa kesho. Atakualat. Hata kama huyo si ambaye utafunga naye pingu za maisha, atakualat. So let's keep God first and him you always be the last.
Ameongea pointi, kwa sababu gani nikwambie kitu? Yusufu aliambiwa. Yeah. Malaika katoka kasa, we, usijua kumwacha binti wa watu. Ni Bwana ndiye aliyefanya.
Nimependa.
Mimba imekuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yeah. Maana kijana alikuwa ashajipangia kumwacha kimya kimya. Kwa ni kweli alichokiongea, alichokizungumza, hata kama mtu ana mpango wa kukushiti, Bwana anakupa taarifa mapema. hata mimi bwana nilipo taarifa mapema.
Okay, so guys, bye.
Bye bye guys, see you next time. We love you.